adesua ɛtɔ so aduo no, wosa kɔ Japan a wobɛyɛ deɛ. Mary boaboa ne ho akɔ Japan.
Mary, wosa kɔ Japan a ɛdeɛ na wobɛyɛ?
Wabisa deɛ di kan, ɛwɔ sɛ mewie suapɔn.
Wowie suapɔn a ɛdeɛ na wobɛyɛ?
Seesei deɛ menim.
Bɛyɛ adwuma wɔ Ghana, woyɛ no saa a m'ani bɛgye.
Aane, mesan ba Ghana. Sɛ mesan ba Ghana a, mene wo bɛkɔ baabi pii.
Yoo. Boaboa ho, san kɔ, wabisa, deɛ di kan, seesei, saa, anigye, san ba, Ghana, baabi, pii.